Gina. Another one. Mr. Romanti, Mr. Commando, Napenda watoto laini wape kajumaju. Bonge la gangsta, alafu bonge la toes. Napenda nivute, nilewe mpaka ni jovadoze. Life is too short, you're to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, you're to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Wahala, wahala. Take money, oh baby. Bwani bibi ya nani? Sexy, sexy rose. Na mofi ya nani? Nimezima madede. If you leave me, I go there. Nebe kidogo japo kesi. If it's money, ya go pay. If you vinywele vya singa singa. Olivyo chongwa kachupa ya mirinda. Suna nchaki nivyo kaku winda winda. Nimezimama nimeka kudunga dunga. Basi sikuje. Life is too short, you're to enjoy. Squeeze your tap for the vijana to togo. Life is too short, just to enjoy. Squeeze your tap for the vijana to
wahala, wahala.
Nena vepe beda. Utatoka ndani umete beda. Etwe mjanja mkali wa kusokota. Leo itapikwa mpaka itatokota. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi.
Wahala, wahala.